Yeah, this is 130. I'm just a hustler, mtoto wa mtaa mwenye ndoto za dunia, na haya ndo machache nilopitia. God damn.
Randu.
Yeah. A firstborn in the family of four boys and a little girl. Hivo iko wazi na tegemewa. A first soul tangu nijijue that I've grown. Nijitafute sitoletewa. God did, mana singe maliza tachuo. Sina mkopo, homo alingumu, ghetto sina tanguo. Sina smartphone, sina PC, takwaji assignments. God did miracles, casting is all I met. Kwanzisha banda la kepe niweze jikimu. Na kuhudhuria klasi wajibu na nilazimu. Sikwai kudoji nilichelewa kama indi walimu. Na biashara dele sara siku ikamata taslimu. Fedha, mtaji nilowekeza. Kisa usimamiaji na mazingira nikaupoteza. Stressed, thinking wenda chuo ningeacha. Sazwa beli, ndo tukanzisha biashara kacha. Na muziki sikuacha, minilifanya. Huku nasoma na mitikasi nkijichanganya. I lost some school fees kwenye uwekezaji. Mana mwaka wa pili ada nilifanya mtaji. Sikuwa najua candles could not stick. I was blown and depressed though I could not speak. God did give me a chance bila ya wazi. Nilipata mkwanja nkawekeza kwenye vyazi. Viliungua shambani hata sikuvuna. Nikamuliza Mungu, je, hii ndo faida ya kujituma? I kinda lost the focus ya muziki na shule. Japo nshashinda mashindano kwa ushabiki wa bure. God did, nikamaliza hata muda ulipofika. Na nisingeweza bila support ya brothers wa Mwika. Hii ni confession kwamba Mungu hufanya kupitia watu. Na uwezi kufika bila njia kuipitia katu. God did make me choose passion over profession. Kipaji ni tunu na daily ni naipa progression. Lengo ni kufanya kuiokoa mitaa, kuitoa na njaa kwa jinsi sauti boy na paa. God did show me kuwa muziki unalipa. Mana naiona njia mapema kabla sijafika. Mapene sijashika ila nina imani. God did the best to me, je mwingine nani? Mana nmelala studio kanusu mwaka. Huku nikisaka nkiwa na imani siku ntapata. Nisha shinda njaa siku mbili ya tatu. Nikala mfukoni jalala, nguvu lipata nkipiga sala. Nisha kuwa na madeni mengi hadi nkajichukia. Ila kila dhoruba kwenye bahari wa inatulia. God did, japo sijafika na yona njia. Na nitaifikia. So keep supporting ukiniona na kamia. Naitwa 130.